Difficult, but not impossible.
Mama tena, God raised me up, now nina hema, now nina sema, now na uzima, fura ya moyo ndani mereje ya tena, anigusa mimi anagusa mboni ya jicho lake, tena amesema hata wacha mgu wangu usogezwe, ameondoa pain ndani, nilipungua nao nime gain flani. He gives me joy, he gives me peace. Because I made it, I'm here to testify.
Nizikwe ilini ote zima nipaliliwe maji kwa wingi tena nimwagiliwe ilini anze kuchanua chanua sometimes jua kali na nyauka na pauka na kauka skati kamba na inuka na chipuka as long as I'm still alive I know that I have another chance to go and grow Lord, I'm thankful for the life that you blessed me And I'm grateful for the good that you've done me Na aidi kukutumikia Jina lako kupambania Shima kukuwekea